Mwejia mwenjogere gamba, ti abakazi tebate gira, irate barooza. Abakazi barooza no kusinga fabami. Neche tuino kutegira, ti abakazi boka tonde ababu wimi tima migunvu, na kuwa tampola mubulichi bakola, nefe netusara oku bayita basiru, urobu tamanya abafi. Abakazi okugondira buli kyetuba gamba ne bakikiriza tekibafuula kubeera basiru. Obukakkamu n'obuwombeefu Mukama Katonda bwe yassa mitima gyabwe bwe bubafuula okubeera abagezi n'okukirawo. Bw'osomanga engeri gye boogeramu n'abakazi abo mwe bwemuyita abasiru, bw'ojja okutegeera amaanyi agali mu ndowooza zaabwe nti bategeera. Geoffrey Luyimaga emannya, noonya Katonda.